Rushimani kahi. Guchuta shima kele. Tinele kitengile he Cristo. Hechuta kama ke. Tinele asigena kotsu katashumale nina. Guchuta kama ke. Tsake he chule asikinda. Hechu kama ke. Tsake beshku asikitu sule shile. Hesh I guchu. Base konganya shiki. He sikinda ishtile baku yale elenina ahe ishtiu sikitu sule hejishtale